latestmusic.com.
Shenda, nina kumishenda, kono nani tamio pelela
zandate kono nani tamile za zalifasi samadi sina hanio kuzama bifu nanio kono nani teni kuzamulimu kono nani teni kuzamulimu ipina zaka ni baba ulu batelesa Ni machambele vateleza Ani opele michako Nani opele la batu kaufela Ani opele michako Nani opele la batu kaufela Ani silo Itemeria
Say latestmusic.com
Kichopo